peso pusilo encima, un moyo a kukatala. Kumbula auedwa ikona kia kuzwa. Izi nyembezi zingela butule, inhliziyo ibenzi magangaga. Kodwa kuseni kuyaphuma ilanga, kukhona ithemba elisalindile. Kula mphefumulo wami, konke kuzolunga, ngiyakuthembisa. Kula mphefumulo wami, konke kuzolunga, ngiyakuthembisa. Kula mphefumulo wami, konke kuzolunga.
Is in your bed.